www.kwachadivine.com.
Ndigudusa nyengo zafuta imasuli malo wango sunta njala goma fila beokuta segelela ngati ndiri bezovuta. Ndigudusa nyengo zafuta imasuli malo wango sunta njala goma fila beokuta segelela ngati ndiri bezovuta. Akandifusa how are you, I'm okay. How are you, I'm okay. Akandifusa how are you, I'm okay. How are you, I'm okay.
Akandifusa how are you, ooh, ooh. Moyo uyenda one, two, ooh, ooh. Lona sindikonda anthu, ooh, ooh. Zimatela muntima mwathu, ooh, ooh. Zikudutsa nyengo zowawa zeile kungokhalila bawa khawa inu kuno ntchito zikusowa kuyembekeza mawa koma nthawi kuthawa ambuye ine bwanji mongo dali tsayenawa zikukula pano pandili pa pressure zokolola kulibe koma tafesa chilichonse ndi nthawi yandamveta mkandikweza mungo chotsa zonse zondigwetsa undipeza pa FB kupempetsa kuma peja mabike ndine top fan konsekonde yandibike ukandifunsa how are you ndikuyankha
okay, how are you, I'm okay.
Osabisa dandia nke chilungamo how are you. Kubisa nkawa zako ndawonela bawa you. Sanga kupati nkondo yoti sunga imalisi. Sanga kupati nchito yoti sunga ikwanise. If I tell you I'm not okay ndi wenzanga digwide nkono ndi kukonza life yanga. Fake it till you make it, the mental health yanga. Mamuna sarira depression imalanga. You want me to open up mugu mandiseka. Jiga kala kwanzako ndi pomwe chimapweka. Just a reminder, broken crayons, the still color. Ndi monga kule mwanji kudzabwela sokuwala. Ndi kudusa
nyengo zafuta imasuli malo wango sunta njala goma fila beokuta segele langati ndiri bezovuta. Ndi kudusa nyengo zafuta imasuli malo wango sunta njala goma fila beokuta segele langati ndiri bezovuta. Akandifusa how are you, I'm okay. How are you, I'm okay. Akandifusa how are you, I'm okay. How are you, I'm okay.
Wasomango dude boy, it's good to open up to somebody. Be real, be heard, and take care of your mental health.
www.kwachadivine.com.